Heshma. Heshma. Vinyo na kwa spidi. Nipe. Femi juu ya
bini. Wendi.
Heshma. Heshma. Heshma, heshma. Kinyona kwa street ni salute nipe. Femi juu ya beat. Mwezi mess na miaka kumi kwa game unadhani jokes. Na bado juzi ni semi na baki tops. MCs uchocho na fame wana do the most. Kwa mpola utakutema madoba sikianza kuflop. Hamwezi nyeka kwa box, jaribu na pick my locks. Sisha siko na mashock, sumanzi ndoko kwa talks. Mabloga likosa stories za kunipost. Amnaga drama ukukwetu, I'm sorry atuna mikosi. Metoka fan, nazidi kusukuma sound. Benkiko mitaka dhama, shangu imetana round. Apendi kuona na pama, nyoka zimeja kwa ground. Wali zuban, kapita na vichwa zao. Ni ultrasound wanangoja ni post IG. Hi body count ujasonga matos kwa ingi. Nifunga duka mamblei na watoshi mboga. Unadhani mbona madwanza unashtuka singo kingoda. Nipe heshma. 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 Kinyona kwa street ni salute nipe heshma. Kundi juu ya beat na mnajua mwezi mesna. Cheki nipe heshma. 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 Kinyona kwa street ni salute nipe heshma. Femi juu ya beat na mnajua mwezi mesna. Nasikia unanichukia, siwezi kumind. Lakini kosea na heshima ndio pali na draw the line. Na kwanga nimetulia, niko sublime. Machizi washa na zime inabidi wa fall in line. Mi professional. Heshma. Mesna, Femi wone wrestler. Imbogi ya mwiki ni ya magwangi ni na jeshna. Au kufana mimi bonga mavi tunachemsha. Kinyona kwa street, we salute nipe heshma. Zangu on repeat, nilimute ama fester. Freshna, sosiko kwa wingi kama peptang. Veteran, nimejaza team na my yes man. Watu need dough to make bread, na sitokia bakery. Food for thought, kulo shibe tuele wane mentally. Wana rap, wa omoke, mina rap, juni life. Skiza gospel uokoke, hizi facts na nya lines. Nipe heshma. Heshma. Heshma, heshma, heshma. Kinyona kwa street ni salute nipe heshma. Kundi juu ya beat na mnajua mwezi mesna. Cheki nipe heshma. Heshma, heshma, heshma. Kinyona kwa street ni salute nipe heshma. Femi juu ya beat na mnajua mwezi mesna.
Leka kumi kwa game unadhani joke. Na bato juzi ni semi na baki top. MCs uchocho na fame wana do the most. Kwa mpola utakutema madoba sikianza kuflop. Heshma. Beat.
Kaka, when you fire.